Hey,
uyamazi ndalisa. Manje sivela ngayi.
Ngumrepa kodwa umrepa njongekho kheleso ngeka lalela uDuncan kusaphila obuze kemes mina ngiyarepa kumakazi kodwa ngiyamdlala umkhathazi mtshita ngiyabhenga kumaklabhi kodwa ngiyamdlala umgqilazi ngiyamdlala ukuzani nogatsheni ngiyamdlala ulimithi ngiyamdlala umdumazi nomthandeni ngiyamdlala ukhwalithi ngiyayidlala indoni yamanzi uluve benokhisa ukhisi ukuthi ngiphumaphi ngiphuma phansi lexobheni mantente ngiyawuthanda umaskandi ngoba umnandi futhi uyithalente ngiyamthanda ukubahubhi iswasa futhi ngiyayithanda imbalense amathando okuhle ikhwane lebhaca benosketekete yilawo madoda nontengane benombabazeni bafana bankonka namavuka ibambe nombuzeni ngithanda usibebi nopotho ngidlala usikhweletu njoko amacisha ngoma kanye negagasi lasexobho gqibelo nesonto kanye nenqola emasonto sonto kuba inyona emhlophe nosaliwa nojika amajika ihashela imhlophe nosigabiso benomagijima ngengikwazi ukunimala nonke mina manje sengiyafinga. Kwesinye isikhathi nginokuzenza inika nokugqoka iskipa ngigqoka iskindi ngigqoke nesnika kodwa kuzushintsha lokhu ukuthi mina ngibhinga ngiyakwazi ukugiya kanti futhi ngiyakwazi ukusina angigcini ngokushinga mina ndoda ngiyamdlala nongika ngiyamdlala umjaheni ustabhilisi ngiyamdlala umjolisi ngiyamdlala umjitsheli umabhilidi ngiyamdlala umjabulisi ngiyamdlala ulagxabha benogadla ngiyamdlala udubheke ngiyamdlala ufanabo benodrayiva kuba usikele mpele ngiyamdlala umzukulu kanyathela ngidlala uthulubuke ngiyamdlala umzukulu wangempela ngidlala u-Ali Mgube kuba ujezi elikhulu umkhulekelwa benomude mude ngiyamdlala nomlungu nomnikezwa nomrosa fakude ngilalela amabongo ningangijaji ngiyamdlala nonkosa maskandi engawuthanda kudala ngidlala nalaba abashona ngiyamdlala umajota kanti futhi ngiyamdlala umjitshelwa ngiyadlala ikansela kanti ngiyamdlala futhi umkayinselwa ngiyafisa ukuqhubeka kodwa ngivale ngophuza ushukela.
Uyazi nginenkinga mina ngisabathi ngiyayiziba le nto ongayizibeka kodwa into engizoyithinile
uma ngimcabanga ngivele ngizibele izinyembezi sebusuku mangilele yimpuphutha lembambe ngqi.